Lukkasu jawee nayi aya chappande tati jawee didi yaaki chappande nayi jawi Yesu yamditini biddo gootudo ginnol nde weeti be jippoyi daga dow hoccere nden kawritube dudbe tawimo nder kawritube ben goddo gorko noddi e sembe wi Modibbo e mi toroma raaru biddo am gorko kanko tan godumi ginnol nebi e nangamo tongol nangimo o fudda wulluki o wada ka diwnuki ngufo gada ka wurtoyaki nder honduko mako ngol alatamo na ngol nawnimo mi torake tokkube ma mbritinangol amma be mbawayi Yesu noti wi onon yimbe jamanu dum kalludum on kolaki am ha nde jododotomi e modon e mi muinda e modon waddu biddo mado biddo on e waroya sei ginnol ngol do'imo e mo diwna amma Yesu habani ginnol ngol yamditini suka on hokkitimo nyako mako wonbe don fu kaydini e mangu Allah amma e be nder haydinki dow ko o wadi Yesu wi tokkube mo paame boddum nanon ko biyaimi on dum hokkitirai bi neddo nder juude yimbe amma be paamaay ko o wiibe dum suudanake be gam to be paama dum nden e be kula jamuki mo dow majum nder ayaaje de de janguden en nanino annabi Isa alayhi salam yamditiniri goddo suka godudo ginnol nden o fudditi o metani tokkube mo dow mayde mako gada be jippoyeke daga dow hoccere nden sei be ngari be tawi kugal mangal hediibe bunonno nanden nder aya chappande tati jeweedidi yaaki chappande nayi wi'i nde weeti be jippoyi daga dow hoccere nden kawritube dudbe tawimo nder kawritube ben goddo gorko noddi e sembe wi'i Modibbo e mi toroma raaru biddo am gorko kanko tan godumi ginnol nebi e nangamo tongol nangimo o fudda wulluki o wada ka diwnuki ngufo gada ka wurtoyaki nder honduko mako ngol alatamo na ngol nawnimo mi torake tokkube ma mbritinangol amma be mbawayi en nanido nde be jippoyi sei mobgal yimbe dudbe ngari to mako gam o wajinana be goto nder hawrutube ben efti hononde mudum sembe wi'i Modibbo e mi toroma raaru biddo am gorko kanko tan godumi amma ginnol e torramo mi torake tokkube ma mbritinangol amma be mbawayi useni walla Modibbo yamditin suka am gam kanko tan godumi lallai neddo yida dulla suka mudum gam en nani kanko tan o wodi amma kaito ginnol e torramo e dabbita halkuki mo gam non o tori annabi Isa yamditina suka on konde ko annabi Isa en jippoyo en nani neddo on torake tokkube mo be burtina ginnongol amma be mbawayi bandiraabe am ko wadi tokkube annabi Isa mbawayi wurtinki ginnongol gam en nani nder fuddode surawol ngol wato nder aya go annabi Isa alayhi salam hokki tokkube mo bawde laamu wurtinki ginni amma en nani do be mbawayi wurtinki ginnongol lallai se ko wala mciya holare mabbe gam aya chappande nayi go yaaki chappande nayi didi wi'i Yesu noti wi'i onon yimbe jamanu dum kalludum on kolaki am ha nde jododotomi e modon e mi muinda e modon waddu biddo mado biddo on e waroya sei ginnol ngol do'imo e mo diwna amma Yesu habani ginnol ngol yamditini suka on hokkitimo nyako mako en nani do annabi Isa e habana tokkube mo gam shiya holare mabbe wadi be mbawayi wurtinki ginnol ngol diga don sei annabi Isa wurtini ginnol ngol o yamditini suka on o hokkitimo nyako mako nde yimbe hawrutube ben gi annabi Isa alayhi salam yamditini suka on sei be kaydini be teddini Allah jomirawo gam bawde mudum bunonno nanden nder aya chappande nayi e tati yaaki chappande nayi e jowi wiki wonbe don fu kaydini e mangu Allah amma e be nder haydinki dow ko o wadi Yesu wi tokkube mo paame boddum nanon ko biyaimi on dum hokkitirai bi neddo der juude himbe amma be paamaay ko o wiibe dum suudana kebe gam to be paama dum den be kula jamu kimo do majum en nani do yimbe der haydin ki do fi kaydini dum dum annabi isa wadi sai o metani tokkube mu o fodi hakkilo mabbe gam be nana be paama ko wiyata be o wiibe paame boddum nanon ko biyaimi on dum hokkitirai bi neddo der juude himbe bandiraabe am do annabi isa e metana tokkube mu dow no mayrata e mo tabbitinana be e laawol mayde maako dow gaafaangal allah joomiraawo hisnirta ɓi adama fuu daga bawɗe e laamu sheeɗan amma tokkube mo paamaayi ko o wiiɓe gam kamɓe e nyuma maɓɓe annabi isa waru gam laamoɓe laamu irngu duuniyaaru gam aayaaje ɗe njanngeten e yeeso e mbanginana en iri nyumo tokkuɓe annabi isa dow laamu maako lukka suura joweenayi aaya cappanɗe nayi e joweego'o yaaki cappanɗe nayi e joweetati moye ɓuri mangu nden geddi ummi hakkunde tokkuɓe mo dow ɗum moye ɓuri mangu nder maɓɓe amma yeesu heɓti ko woni nder ɓerɗe maɓɓe sey o hocci sukayel pamarel o darningel haade maako nden o wiiɓe ko moye jaɓuɗo sukayel pamarel bo nge'el nder innde am jaɓiyam nden ko moye jaɓuɗoyam jaɓi liloyɗoyam gam lestinɗo hoore muɗum fuu nder moɗon kanum woni mawɗo moɗon bandiraaɓe am nder aayaaje ɗe en nani tokkuɓe annabi isa alayhi salam e geddotira dow ummoye woni mawɗo nder maɓɓe ma'ana to annabi isa wala ɗon moye wartata ardiɗo nder maɓɓe gam non ɗo e tabbitinana en e jayri ɓe paamaayi ma'ana e dalila mayde annabi isa gam e nyumo maɓɓe annabi isa no waru laamoɓe iri laamu duuniyaaru gam non geddi ummi hakkunde maɓɓe dow moye wartata mawɗo nder maɓɓe ɗon ma ɗum e wanginana en e woodi yidde hoore nder maɓɓe gam ko moye e yiɗi nda kanum woni mawɗo ko ardiɗo aaya cappanɗe nayi e joweeɗiɗi yaaki cappanɗe nayi e joweetati wi'i amma yeesu heɓti ko woni nder ɓerɗe maɓɓe sey o hocci sukayel pamarel o darningel haade maako nden o wiiɓe ko moye jaɓuɗo sukayel pamarel bo nge'el nder innde am jaɓiyam nden ko moye jaɓuɗoyam jaɓi liloyɗoyam gam lestinɗo hoore muɗum fuu nder moɗon kanum woni mawɗo moɗon ɗo en nani annabi isa e ekkitina tokkuɓe mo ɓe garta lestinɓe koye bo sukawoñ pamaroñ gam sukaaɓe pamarɓe wala ko wanniɓe e mangu ko goɗɗum alfarma e ɓe bo jaɓa fuu ko ɗum wiiɓe gam non annabi isa wiɗo ko moye jaɓuɗo sukayel pamarel bo nge'el nder innde am jaɓiyam gam lestinɗo hoore muɗum fuu nder moɗon kanum woni mawɗo moɗon bandiraaɓe am annabi isa alayhi salam e ekkitina tokkuɓe mo ɗo fuu giɗɗo warta mawɗo nder maɓɓe sey lestina hoore muɗum bo sukayel pamarel gam non bandiraawo am sey lestina hoore maɗa bo sukawoñ pamaroñ ngaɗa imanu e annabi isa alayhi salam gam annabi isa wiɗo nden ko moye jaɓuɗoyam jaɓi liloyɗoyam gam non bandiraaɓe am to en jaɓi ko annabi isa alayhi salam wi'ata en jaɓi allah joomiraawo liloyɗo mo amma to en gañi ko annabi isa alayhi salam wi'ata en gañi ko allah joomiraawo wi'i lukka suura joweenayi aaya cappanɗe nayi e joweenayi yaaki cappanɗe jowi mo wañaayi on fuu e wondi e muɗum yahaya nooti wi'i moodibbo min ngi'i goɗɗo e wurtina ginni nder innde maɗa min kaɗiimo gam kanko naa o tokkuɗo en amma yeesu wi'imo to on kaɗumo gam fuu mo wañaayi on e wondi e muɗum bandiraaɓe am haa jooni aayaaje ɗe e mbanginana en iri yidde hoore tokkuɓe annabi iisa gam en naniiɗo nde ɓe ngi'i goɗɗo e wurtina ginnol nder innde annabi iisa sey ɓe kaɓanimo gam e nyumo maɓɓe nde o wala nder maɓɓe haana o huutira innde annabi iisa e mo wurtina ginni amma en naniiɗo annabi iisa haɓaniɓe wiiɓe to ɓe kaɗamo gam ko nde o wala nder maɓɓe amma o wadi imanu e annabi Isa gam non e mo wondi e mabbe bunon no annabi Isa wi be der ayare den do wiki ton kadumo gam fu mo wanyayi on e wondi e modon